Ministry y'ebyobulamu eriko okulabula kwekoze eri abantu mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo okwewala okufuna obuzibu obw'enkuba efudde mba ensangi zino. Emmanuel ayina ebyono, omwogezi wa ministry ategeezezza mu kiseera kino omusujja gw'ensiri gubeera mungi ddala mu bifo eby'enzigotta olw'amazzi agatatambula bulungi awamu n'obukyafu obubeera mu mazzi ago. Ayina ebyono ategeezezza kyandibadde ky'amagezi abantu abali okumpi n'emyala okwewala okusuulamu kasasiro avaako emyala okuzibikira ne gasibira mu bantu awamu n'okwewala okuyiwa mu kazambe.
Tutandise okufuna enkuba ng'erimu stagnant water, ate ekyo kiviramu obulwadde. Wabeeramu endwadde ez'obujama ng'abo ababeera mu bifo nga slums. So tulina okufuba nnyo nti tuclearinga emyala ne tujjamu ebisobola okubulookinga amazzi okufulowinga. Tuli mu kugaba obutimba bw'ensiri nga ministry y'ebyobulamu. Tufune buno obutimba bw'ensiri ate tubusulemu buli kiro, twetangire okufuna.